Nazindutse kare kare mu gitondo cya kare kare kimaze ndakenyera ndakomeza ndagenda no mu rugo insanga umukobwa ari kuboha hihobe mukobwa turamukanye Garanga ndagira ntewe tase muhungu hakugira ngo nkuramutse tase muhungu waje kwenda iki tibitinza ahubwo ndamubwira tumva ko naje kukurambagiza araturaga ararasika Hinanja ubwo ndababara hi yeah.